Go.
Okay, folkens, da går vi I gang.
Just to encourage you, if you haven't got your Skaperkraft cup.
Bare for å oppmuntre deg, hvis du ikke har fått Skaperkraft-koppen din.
Free refills for the whole day.
Det fri påfyll hele dagen.
I imagine. Okay.
Antar jeg.
Okay, so okay. I'm just in this session, just wrapping up on laying that foundation of the understanding of what a kingdom is, the purpose of a king, and how a citizen, how a king's culture is expended through the through its people.
Så I denne sesjonen så skal vi da avslutte det med å legge et grunnlag I forhold til en forståelse av et kongerike, av en konge som utvider sitt
I was just going to give us one final example, one out of the Bible this time, which would be helpful, of a king and his kingdom. We were going to turn to 1 Kings chapter 10.
Og da skal vi se på et eksempel fra Bibelen på dette, og da skal vi gå til 1. Kongebok, kapittel 10.
1 Kings 10, verse 10.
And it says, 10.
And it says this. The queen of Sheba was fascinated when she heard about the famous Solomon and his devotion to the name of God. She traveled a long way to meet him and to challenge him with her difficult questions. She arrived in Jerusalem accompanied by many advisors, assistants, and camels carrying spices and a lot of gold and rare jewels. And when she met Solomon, she asked him about everything she could think of. Solomon gave her an answer to every question. The king knew all of the answers and he explained all that she asked. When the queen recognized Solomon's wealth and observed the palace, he had envisioned and constructed. When she saw the food on his table, the orderly arrangement of his citizens, the attentive service and fine dress of his waiters, his wine servants, and the beautiful stairway that led up to God's temple, she was completely in awe.
From verse 1 to 5, though. Yeah. You want me to read it?
You don't have to if they understood it.
Yeah.
Yeah. So the king, yeah, she saw not only in the king's answers and in the king in himself, not only in the architecture, but mainly when she saw the citizens of his kingdom, she was in awe at his rule and reign.
Så ikke bare når hun så, eller hørte svarene hans, og så kongen og bygningene og sånt, men når hun så innbyggerne I kongeriket, så ble hun imponert over hans kongerike.
So kings exist to expand their kingdoms, and they do that through the culture of their people.
Så konger eksisterer for å utvide sitt rike, og det gjør de gjennom kulturen I rike og gjennom innbyggerne.
So God created the earth and everything in it, but it wasn't full of his glory.
Så Gud skapte jorden og alt som fyller den, men den var ennå ikke full av hans herlighet.
The earth wasn't filled with the culture of heaven.
Jorden var ennå ikke fylt av himmelens kultur.
Because he was going to do that through his people.
Fordi at han skulle gjøre det gjennom sitt folk.
And through his people, the whole earth would be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.
Og gjennom innbyggerne I hans rike skulle hele jorden dekkes med kunnskapen om Herrens herlighet, sånn som vannet dekker havets bunn.
But to begin with, in order for the king to first advance into this new territory,
men I starten for at kongen skulle få innta dette nye territoriet,
he had to come down himself and lay claim to the land.
Så måtte han selv komme ned og kreve landet.
If you like, he had to come and stick a flag in and say, this belongs to me.
Om du vil, han måtte komme og plassere flagg og si, dette mitt område.
Now, God made everything. It all belongs to him.
Gud skapte alt, og alt tilhører ham.
He has all rights to it.
Han har enhver rett på det.
But the earth didn't reflect the kingdom of heaven.
Men jorden reflekterte ikke himmelriket.
And so God came down in Genesis chapter 2.
Så Gud kom ned I 1. Mosebok 2.
And he planted a garden.
Og han plantet en hage.
He laid claim to a territory.
Han gjorde krav på et territorium.
And this garden was called Eden.
Og denne hagen ble kalt Eden.
And in Eden, this was a perfect reflection of the kingdom of heaven.
Og I Eden så hadde du en fullkommen refleksjon av himmelriket.
It was amazing to be in.
Det var fantastisk.
Everything in the garden served the king.
Alt I hagen tjente kongen.
Everything in there served him.
Alt der tjente han.
This was the garden that belonged to the Lord.
Dette var den hagen som tilhørte Herren.
And then God made man in his image and in his likeness.
Og så skapte Gud mennesket I sitt bilde som et avbilde av seg.
And he breathed into man the DNA of heaven.
Og så blåste han inn I mennesket himmelens DNA.
He breathed into man the culture of heaven.
Han blåste inn i menneskene himmelens kultur.
And he put man inside the territory of the kingdom.
Og så plasserte han mennesket i rikets territorie.
And he said to the man, now be fruitful and multiply.
Så sa han til menneskene, vær fruktbare og bli mange.
Fill the whole earth, subdue it and rule over it.
Fyll hele jorden, legg den under dere, styr over den.
These citizens of the kingdom of God.
Disse innbyggerne i Guds rike.
In the territory of the kingdom of God.
I territoriet av Guds rike.
Were to advance the kingdom of God from within the territory of the kingdom of God.
Skulle utvide Guds rike fra det territoriet.
Until the whole earth looked like the territory that they were in.
Inntil hele jorden så ut som det område de nå var på.
They were just to move the garden wall.
De skulle flytte grensene for hagen.
Extend the garden.
Utvide hagen.
Until the whole earth was filled and looked just like what God had planted.
Inntil hele jorden så ut som den hagen Gud hadde plantet.
This way the invisible God had a visible ruler on the earth.
Og på denne måten så hadde den usynlige Gud et synlig styre på jorden.
This way the invisible kingdom was being made visible in the earth.
På denne måten så ble det usynlige rike gjort synlig på jorden.
But you all know that we all failed.
Men dere vet alle at vi feilet.
Yeah, we chose to have our personal knowledge rather than an eternal relationship with God.
Vi valgte å velge vår egen kunnskap i stedet for å ha en evig relasjon med Gud.
Man chose to do the thing that God said not to do.
Menneskene valgte å gjøre det Gud sa de ikke skulle gjøre.
And therefore that was an offense against God and that's what sin is.
Og det var galt imot Gud, og det var synd.
And God can't have any rebellion within his kingdom.
Og Gud kan ikke ha noe opprør i sitt rike.
He can't have anything that is anti him in his presence.
Han kan ikke ha noe som mot han i sitt nærvær.
And so it had to be punished.
Så det måtte straffes.
And so God removed man from the garden.
Så Gud flyttet mennesket ut av hagen sin.
He took man out of the visible territory of the kingdom of God and put them outside.
Han tok menneskene ut av dette området for Guds styre og rike og plasserte dem på utsiden.
And then he put angelic beings in the entranceway so that no man could ever come back into the kingdom of God.
Og så satte han engler til å vokte inngangen til hagen sånn at menneskene ikke kunne komme inn igjen.
We were banished for our sins.
Vi ble forvist på grunn av våre synder.
Outside of the kingdom.
Ut av riket.
And ever since that moment,
og alltid og fra det øyeblikket,
every child that has been born outside of the kingdom of God.
Et hvert barn som født utenfor Guds rike.
Do you understand that?
Skjønner du det?
Everybody
alle
has been born outside of the kingdom
født
because of sin.
Utenfor riket på grunn av synd. Yeah.
The problem we have is that we were created for a purpose.
Problemet at vi ble skapt med en hensikt.
We were created to fill the whole earth.
Vi ble skapt for å fylle hele jorden.
We were created to rule over it. We were created to subdue it. And so that's what we went and set about doing.
Vi ble skapt for å legge den under oss og for å styre over den, og det var det vi satte i gang med å gjøre.
We were meant to do it from inside the kingdom of God.
Meningen var at vi skulle gjøre det fra Guds rike.
You know, so that the whole earth reflected God.
Sånn at hele jorden reflekterte Gud.
But instead, outside of the kingdom, we still went about our created purpose, but instead we have filled the whole earth with the selfish image of man.
Men i stedet for så har vi fylt hele jorden med menneskets selviske bilde.
But do you know the truth? Everybody wants to get back into the kingdom of God.
Men sannheten at alle ønsker å komme tilbake inn i Guds rike.
Everybody wants to get into the kingdom of heaven.
Alle ønsker å komme inn i himmelriket.
Because it's part of our DNA.
Fordi det en del av vår DNA.
In everybody that's been born, the DNA of the kingdom of heaven exists.
Hos alle som blir født, så det himmelrikets DNA som eksisterer.
Everybody's looking for a way back in, but nobody's speaking their language.
Alle ser etter en vei inn, men ingen taler deres språk.
And now the world has got it completely messed up.
Og nå har verden blitt fullstendig tilrotet.
We've got it all completely the wrong way around.
Og alt snudd på hodet.
Right now there are people out there in the world who are working really hard. They're going to school, they're getting a job, they're getting married, they're settling down, they're having some kids, they're retiring, and they're living out their retirement with this vain hope that one day, when they die, they will be able to get into heaven.
Og derfor i verden akkurat nå så det mennesker som får seg en utdannelse, de får seg en jobb, de stifter familie, de får barn, de jobber, de blir pensjonert, og så lever de dette håpet at en dag når de dør, så skal de komme inn i Guds rike.
The hope that was in is in humanity out there is that when we die, that's when we get into heaven. Or whatever else a religion has sold you on.
Og menneskene lever med dette håpet at det en dag når vi dør, da skal vi komme inn i Guds rike, eller hva det nå for slags håp den religionen du har gir deg.
But you know something? We're never meant to be in heaven.
Men meningen var aldri at vi skulle være i himmelen.
We were never created to be in heaven.
Vi var aldri skapt for å være i himmelen.
If all you're here and living for is the hope that one day you'll get to go into the invisible realm, you've missed the point.
Hvis alt du lever for at en dag så skal du bli flyttet til dette usynlige riket, da har du misforstått.
Man was created for the earth.
Menneskene ble skapt for jorden.
We were created to bring the kingdom of God into the earth.
Vi ble skapt for å bringe Guds rike til jorden.
We were created to make the unseen seen in the earth.
Vi ble skapt for å gjøre det som i det usynlige synlig på jorden.
We were here to fill the earth for God's glory.
Vi her, vi ble satt her for å fylle jorden til Guds ære.
We're here to be citizens of his kingdom.
Vi her som borgere av hans rike.
Yeah, we're to represent the king everywhere that we go.
Som å representere kongen overalt.
And we're there to allow the kingdom of God to influence and change every area of life that we're involved in.
For å tillate at Guds rike får påvirke alle områder av alt vi holder på med.
The problem is we couldn't do it.
Problemet at vi klarer ikke å gjøre det.
Because we were all born in the wrong place.
Fordi at vi ble alle født på feil plass.
How can I advance a kingdom that I've never been in or experienced?
Hvordan kan jeg utvide et rike som jeg aldri har vært i eller erfart?
We've all been born in the wrong place. And nobody we know out there speaks our language.
Vi alle født på feil plass, og ingen vi kjenner der ute snakker vårt språk.
We don't know where we come from.
Vi vet ikke hvor vi kommer fra.
We don't know why we're here.
Vi vet ikke hvorfor vi her.
We don't know what our purpose is.
Vi vet ikke hva hensikten
We didn't know that we've come from God.
Vi vet ikke at vi kommer fra Gud.
And being outside of the kingdom, what we also know is this, that God has made the citizenship test impossible for any one of us to take on our own.
Og i det vi født utenfor Guds rike, så det sånn at det umulig for oss på egen hånd å bli borgere.
None of us could take the test.
Ingen av oss kan klare testen.
None of us could pass the interview.
Ingen av oss kan passere intervjuet.
None of us could afford the price.
Ingen av oss kan betale kostnaden.
None of us could find our way back into the kingdom of God.
Ingen av oss kunne på egen hånd finne veien tilbake inn i Guds rike.
And yet within us all, that's what we long for.
Og likevel inni oss, så det det alle sammen lengter etter.
But praise God, that's not the end. Of our story.
Men takk Gud, det ikke slutten på historien.
Amen. Can I tell you another story just to wake us up a little bit more?
La meg fortelle en liten historie da for å vekke
deg. And then we're going to talk about Jesus.
Og så skal vi snakke om Jesus, okay?
We're going to talk about Jesus, and I know that you love Jesus.
Jeg vet at du elsker
Jesus. Because Jesus loves you as well.
Og Jesus elsker dere.
So we were running an alpha course in our church.
Så vi hadde dette alfakurset I menigheten.
And we had maybe 30 or 40 people on the program.
Det var kanskje 30 eller 40 som var med.
And this lady comes in being pushed into the meeting into the alpha course in her wheelchair.
Og denne damen hun blir kjørt inn på alfakurset I en rullestol.
Her name is Anne.
Hun heter Anne.
And she had made a decision to be a Christian a number of years ago and she'd been baptized.
Hun har bestemt seg for å følge Jesus for flere år siden og har blitt døpt.
And she had a lot more questions about being a Christian, so she'd come onto the Alpha course.
Men så hadde hun likevel mange spørsmål om det å være en kristen, så hun kommer på dette Alpha-kurset.
And her first question that she asked on the Alpha course, she went, if God loves me, then why am I in this wheelchair?
Det første hun spør om hvis Gud elsker meg, hvorfor jeg I denne rullestolen?
For years and years, she'd been confined to this wheelchair because of arthritis through her body.
I årevis har hun vært begrenset til denne rullestolen på grunn av leddgikt I kroppen.
So we spent the first 4 weeks just reassuring her that God loves her.
Så vi bruker de første 4 ukene bare på å forsikre henne om at Gud elsker henne.
Reassuring her that she's no longer a citizen of the world's kingdom.
Forsikre henne om at hun tilhører ikke lenger verden og riket der.
We spent time just letting her know that wherever she is, God is present.
Brukte tid på å hjelpe henne til å skjønne at overalt hvor du så Gud nær deg.
And every week she'd come in the chair And she'd sit there and she'd look at different people giving their lives to Jesus on different tables.
Og hver uke så kommer hun inn og sitter I rullestolen og ser folk på ulike bord I ulike grupper gi livene sine til Jesus.
On the fifth week we watched a video on prayer and talking to God.
Den femte uken så vi en video om bønn og om det å snakke med Gud.
And we watched the video, then we had the meal and we were talking about what we were talking about the film that we'd watched. And she said, "Can you pray for me?"
Vi så på videoen, og så spiste vi, og så snakket vi om det vi hadde sett, og så spør hun, kan dere be for meg?
She said, actually, can you help me talk to God?
Eller hun sier, kan dere hjelpe meg å snakke med Gud?
So we just sat with her and encouraged her and said, okay, you can begin to talk to God. Tell him what you want to say.
Så vi sa, flott, bare begynne å snakke med Gud og fortelle han hva du har på hjertet, hva du ønsker å si.
And she began to say this. She said, God, I want to be healed.
Så begynner hun å si dette.
I want to be able to walk.
Jeg ønsker å være I stand til å gå.
Because I want to get married.
Fordi jeg ønsker å gifte meg.
And I want to be able to walk down the aisle on my wedding day.
Jeg ønsker å være I stand til å gå ned midtgangen I kirken på bryllupsdagen.
And I want to look good on my wedding day, so I want to lose weight.
Jeg ønsker å se bra ut når jeg gifter meg, så jeg ønsker å gå ned I vekt.
I just want to be well for my wedding day.
Jeg ønsker bare å være frisk på bryllupsdagen.
And as she was talking,
Og mens
she was just talking to God. She had her eyes closed.
Hun hadde øynene lukket og snakket.
One of the team just took her by the hand.
En I teamet bare tok henne I hånd.
And lifted her to her feet.
Og reiste henne opp på føttene.
And in that moment,
og I det øyeblikket,
all the arthritis left.
Forsvant all leddgikten.
And she was completely healed.
Og hun ble fullstendig helbredet.
Yeah. That's cool.
Det fantastisk.
That's cool. Now there was a reason why I wanted to tell you that.
Det grunn for at jeg ønsket å dele det.
She walked home that night, and she's been walking every day since.
Hun gikk hjem den kvelden. Hun har gått hver dag siden.
I saw her this last Sunday. In fact, if you come and see me, I can show you the video of her walking around. She keeps telling me, "Stop filming me! Stop filming me!"
Jeg traff henne sist søndag, og faktisk, hvis du har lyst, så kan du komme til meg etter møtet. Skal du få se henne på video. Hun sier til meg, "Ikke film meg lenger. Ikke film meg lenger."
But listen to this. This is the other bit of the story. Okay.
Dette en annen biten.
While she was in the chair, because she couldn't care for herself and because she couldn't care for her children had been taken into care.
Mens hun var I rullestolen fordi hun ikke kunne ta vare på seg selv og heller ikke barna, og barna var da ble tatt vare på av barnevernet.
And the council or the government had said to her, the only way that you'll be able to have your children back is if you can get a full-time job again.
Og myndighetene hadde sagt til henne at eneste måten du kan få barna dine tilbake på hvis du får deg en full jobb.
Which would have meant that she'd had to have got out of the chair, which they thought was impossible.
Som ville bety at hun måtte opp av den rullestolen, noe de trodde var umulig.
But she got out of the chair.
Men hun kommer opp av rullestolen.
And she went back to her physiotherapist, the people that are looking after her, and she showed them that she's walking around.
Og hun går til fysioterapeuten og til de som tok seg av henne, og hun viser det at, se, jeg bra.
And they're amazed that she's walking around.
Og de forbløffet over at hun går.
And so they say to her, "And this is fantastic. If you continue to be walking around, we've got a job for you.
Og de sier,
a full-time job."
Dette fantastisk. Og hvis du fortsetter å gå rundt på denne måten her, så har vi en jobb for deg, en full jobb.
So Anne came to the church and said, "Tim, you'll not believe it. They say that not only can I walk, but I also have the opportunity to have a full-time job. Which means that I have a chance to get my children back."
Så Anne kommer til oss og sier, "Det fantastisk. Ikke bare kan jeg gå, sier de, men jeg kan få en full jobb, og det betyr at jeg kan få barna mine tilbake."
You know, God's not just interested in the healing.
Gud ikke bare interessert I helbredelsen.
He's interested in the full restoration of the person.
Han opptatt av den fulle gjenreisningen av personen.
He's interested in the full restoration.
Den fulle gjenreisningen av personen.
You know, Jesus is a healer.
Jesus en helbreder.
And he's going to do some healing tonight.
Han kommer til å helbrede I kveld.
But we've got to be talking to God.
Men vi må snakke med Gud.
You know, when we talk to God, he hears what we say to him.
Og når vi snakker med Gud, så hører han hva vi sier til han.
And he responds to us because he's good.
Og han gir oss respons, fordi han
god. God is good.
Gud god.
Good to God. Good to God. Good, 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 good.
God is good.
1 Peter 5 says this.
1. Peter 5 sier dette.
Since God cares for you, let him carry all your burdens and worries.
Siden Gud bryr seg om dere, la han ta seg av alle deres bekymringer og all deres uro.
If you're not well in your body, talk to him and tell him.
Hvis du ikke føler deg frisk I kroppen, snakk med han og fortell det.
Have an honest conversation with him.
Ha en ærlig prat med han.
You know, Father, I don't want to feel like this.
Far, jeg ønsker ikke å ha det sånn som dette. Jeg ønsker ikke å ha dette.
And then let it go.
Og så gi slipp på det.
Yeah. When you come this evening,
når du kommer
if you have an illness in your body, come ready to let it go.
Hvis du har sykdom og plage I kroppen, kom og vær klar til å gi slipp på det.
Christ is here now to heal.
Jesus
can heal you right now.
Her for å helbrede, han kan helbrede deg akkurat nå.
And you can receive healing right now, just receive that.
Du kan ta imot helbredelse akkurat nå, ta imot det.
But if you need a conversation first with him, have the conversation with him and then come tonight and be healed.
Men hvis du trenger en prat med han først, ha den praten og kom I kveld for å bli helbredet.
Healing will come.
Helbredelse vil komme.
So God breathed into humanity the DNA and culture of the kingdom of heaven.
Pustet inn I menneskeheten sitt DNA, Guds rike kulturen.
Every single one of us has the ability to manifest the realm of the kingdom of heaven in our life.
Hver og en av oss har muligheten for å manifestere Guds rike gjennom livene våre.
Do you get that?
Griper du det?
You have within you all the ability to release healing into others.
Du har I deg evnen, muligheten til å forløse helbredelse til andre.
Because that's the purpose of the kingdom, is to advance,
for det hensikten med riket, det for å fremme, forandre, skape forandring.
To subdue, to fill, to do those things. And it's within each one of us already.
Til å underlegge, til å fremme, og det I oss allerede.
We don't have to wait for the special meeting. The kingdom of God is in you now.
Vi trenger ikke vente på et spesielt møte. Guds rike I deg nå.
Okay? We all have that ability. Even everybody out there who is not a Christian
til og med alle der ute som ikke kristen,
has within them
har I seg
the DNA of the kingdom of heaven.
Himmelrikets DNA.
They just don't know it yet.
Det bare det at de ikke vet det enda.
And they can't wait. Just the same way as when you first heard the good news of the gospel.
Akkurat sånn som når du for første gang hørte de gode nyhetene I evangeliet.
In that moment, everything made sense for yourself.
I det øyeblikket så ble alt logisk for deg.
And you received salvation.
Og du tok imot frelse. Yeah.
It made sense to you, but it was there all along.
Da skjønte du det, men det var der hele tiden.
Because God breathed into humanity at the very beginning, the DNA of heaven.
Fordi Gud helt I starten blåste inn I menneskene himmelen.
But because of sin, we lost all of our rights and all of our privileges.
Men på grunn av synd så mistet vi våre rettigheter og våre privilegier.
And ever since that moment, we've all been looking for home.
Og siden da så har vi alle sammen sett oss etter veien hjem.
My other intern, her name's Tai Lin, she comes from Cuba.
Min andre sånn, som med på lærer, som ja, med og disippel, Tai Lin fra Cuba.
And she only speaks Spanish.
Snakker
she's been working spansk. With us for a number of months.
Jobbet med oss noen
okay,
måter.
Now I want you to imagine.
Forestill deg.
A Spanish-speaking Cuban about this big.
En spansktalende kubaner omtrent så høy.
All she has is the DNA, the culture, and everything of Cuba.
Og alt hun har I seg DNA-en fra Cuba.
I want you to imagine just for a moment this person being born in Norway.
Forestill deg at denne personen blir født I Norge.
All her life growing up, surrounded by people that she doesn't understand.
Hele livet vokser hun opp omgitt av folk som hun ikke skjønner.
All her life growing up, hearing people that are speaking a different language.
Vokser opp og hører folk som snakker et språk hun ikke skjønner.
Living a different way than she feels they should live.
Som lever på en annen måte enn hun føler at man skulle leve.
She's submerged into a culture that she knows she doesn't belong to.
Hun midt I en kultur som hun føler at hun ikke hører hjemme I.
When people speak to her, she doesn't understand because they're not speaking her language. They're finding it difficult to communicate to her.
Når folk snakker med henne, så skjønner de ikke språket hennes, hun skjønner ikke deres språk, det vanskelig å kommunisere.
And at the same time, she can't communicate to them either because she can't find the right words to communicate to them with.
Og hun kan ikke kommunisere med de, for hun finner ikke de rette ordene å kommunisere med.
She's never been to Cuba.
Hun har aldri vært I Cuba.
She's never heard of Cuba.
Ikke hørt om Cuba.
But she's been born here and feels like she doesn't belong.
Hun født her og føler at her hører jeg ikke hjemme.
Now imagine one day somebody comes from Cuba.
Og forestill deg en dag at noen kommer fra Cuba.
And meets Tai Lin.
Og møter Tai Lin.
And says, hey, Tai Lin. And suddenly she hears somebody speaking her language.
Og sier hei Tallinn, og plutselig så det noen som snakker hennes språk.
Somebody who dresses like her, who has the same culture as her, who has the same DNA as her.
Som klær seg som henne, som har den samme kulturen som henne og hennes DNA.
This person knows where they're from.
De vet jo hvor de kommer fra.
This person knows how to get there.
Og de vet hvordan de kommer til Cuba.
This person can explain how wonderful it is over there, always sunny.
De kan forklare hvor fantastisk det er der på Cuba.
Wonderful food, wonderful music,
mat,
all of the time.
Vær.
Yeah. Suddenly, Tailin finds somebody who knows why she's here.
Plutselig så møter Tailin noen som hjelper henne til å skjønne hvorfor hun her.
And she knows how to get to the kingdom that she belongs to.
Og så vet hun hvordan hun skal komme seg til det rike som hun tilhører.
Humanity, every single one of us.
Menneskehet, hver like enkelt en av oss.
We live in this world as spiritual foreigners. We're all longing to find home. We know where we were born, but we don't know where we come from.
Menneskeheten, vi lever her og har denne lengselen etter den plassen der vi kommer fra. Vi vet hvor vi født, men vi vet ikke hvor vi hører hjemme.
We know we're from somewhere, but we can't find anybody that seems to speak our language.
Vi vet vi kommer fra en plass, men vi finner liksom ikke noen som snakker vårt språk.
The world was waiting for a voice.
Verden ventet på en stemme.
The world was waiting for a word.
Verden ventet på et ord.
The world was waiting for somebody from somewhere to come and tell them where home is.
Verden ventet på noen, en eller annen plass fra som
somebody who could give form to our identity. Give form.
Noen som kunne gi en form, konkretisere vår identitet.
And John's gospel begins with God doing just that.
Og Johannes evangeliet begynner med at Gud gjør nettopp det.
You have to remember, nobody could get back into the kingdom of heaven.
Husk at ingen kunne på egen hånd komme tilbake inn i Guds rike.
Sin had completely and utterly separated us from us.
Synd hadde helt og fullt atskilt oss fra det rike.
But then God sent us somebody else.
Men så sendte Gud noen andre.
God sent us somebody who was born in the kingdom.
Gud sendte noen som var født i riket.
Jesus came with all the rights, all of the privileges, all of the culture of heaven and all of his kingdom.
Jesus kom med alle rettighetene og privilegiene og kulturen fra det rike.
In fact, God sent the heir to the kingdom to live amongst us.
Faktisk, Gud sendte arvingen til riket.
The word became flesh and Jesus arrived into the earth.
Og ordet ble kjøtt og Jesus kom til jord.
Now, I love Jesus.
Nå, jeg elsker Jesus.
Every time I look at him, I think, wow.
Hver gang jeg ser på han, tenker jeg, wow.
Every time I look at him, I think, my goodness.
Hver gang jeg tenker på han, så tenker jeg,
amazing.
Oh, du fantastisk.
When he arrived on the planet,
når han kom til jord.
Hang on, there's a song. From the day you arrived on the planet. No, Circle of Life.
Circle of Life.
Yeah, okay. Just came in my mind. Sorry, Lord. You thought I was going to sing it then, didn't you? When he arrived on the planet, when he came in, the little baby, nobody had ever seen anybody like that before.
Når han kom til planeten som en liten baby, ingen hadde noen gang sett noe sånt før.
We all look at babies.
Vi ser alle på babyer.
Yeah, we look at babies. We think, oh, Jesus was just like the baby. Jesus was not just like the baby. Jesus, there was nothing like Jesus. On the earth, fully human, fully God, there was nothing like him. He was the first of his kind. On the planet.
Når Jesus kom, så var han ikke som andre babyer, for han var både Gud og menneske, den første av sitt slag på jorden.
He was a person born without sin.
En person født uten synd.
What does that look like?
Hvordan ser det ut?
Yeah, I tell you, it doesn't look like any one of us.
Jeg forteller deg, det ser ikke ut som noen av oss.
Jesus was incredible to look at.
Jesus var fantastisk å se på.
Yeah, I was looking at this Turin shroud thing in the newspaper on the way over, and I thought, man, that dude was ugly. The Turin shroud. Have you seen that? The what? There's
Yeah. Jeg så på det her linkledet fra Turin, og jeg synes det så fælt ut.
I don't think that's Jesus.
Jeg tror ikke det var Jesus.
Jesus looked amazing.
Jesus så fantastisk ut.
Jesus looked amazing.
Jesus så fantastisk ut.
He was a citizen of a different kingdom.
Han var borger av et annet rike.
He was not like anybody. He was not like anybody that was walking on the earth at the time, and he came with two goals.
Han var ikke lik noen andre som var på jorden på da, og han kom med to mål.
The first thing that he came to do was start a war.
Det første han kom for å gjøre var å starte en krig.
He came to start a war against darkness.
En krig mot mørket.
He came to set people free. That's the first thing that he came to do.
Han kom for å sette folk I frihet. Det var det første han kom for å gjøre.
And the second thing that he came to do.
Og det andre han kom for å gjøre.
Was to pass the citizenship test for all of us.
Var å passere denne prøven som gir deg rettigheter som borger på vegne av oss alle.
He came to do the interview.
Han kom for å ta intervjuet.
He came to sit the test.
Han kom for å ta prøven.
He came to pay the price.
Han kom for å betale prisen.
So that any person that wants to come into the kingdom of God, any person that wants to change their citizenship, any person that wants to change their identity can come freely because he has passed the test.
Sånn at enhver person som ønsker å komme inn I riket, enhver person som ønsker å ta denne borgerskapstesten kan komme inn I riket på grunn av han.
Jesus brought the kingdom culture into the visible realm for all of us to see.
Jesus brakte Guds rike kulturen inn I denne synlige verden vi lever I, sånn at vi alle skulle kunne se.
Yeah, when I look at Jesus, I see the perfect pattern, the blueprint pattern of what a kingdom citizen should look like.
Og når jeg ser på Jesus, så ser jeg det perfekte og fullkomne bildet av hva en borger I Guds rike skulle være.
When I look at his life, I look and I see how a kingdom citizen responds to the situations and things that he faces.
Når jeg ser på han, så skjønner jeg hvordan en borger av Guds rike forholder seg I ulike situasjoner han kommer I.
He shows me what my response should be.
Han viser meg hva min respons skulle være.
When I'm born into the kingdom, he shows me how I should respond to what is in front of me.
Når jeg kommer inn I riket, så viser han meg hvordan jeg skal respondere på det som møter meg.
In the same way, you know the Norwegian response. Automatic.
På den samme måte som du vet hva norsk respons på
Jesus shows me the kingdom response, automatic.
Så viser Jesus meg Guds rike responsen automatisk.
People say to me, do you really believe that you can do the same stuff that Jesus did?
Folk spør meg, tror du virkelig at du skal kunne gjøre de samme tingene som Jesus gjorde?
And I have to be honest.
Jeg må være ærlig.
And I have to be confident.
Og jeg må være sikker.
And I point to his words, not mine.
Og jeg peker på hans ord og ikke mine.
Jesus said this in John 14, verses 12 to 14. I tell you the truth.
Jesus sier dette I Johannes 14, 12-14.
Whoever believes in me will be able to do what I have done. But they will do greater things, because I will return to be with the Father. Whatever you ask for in my name, I will do it so that the Father, the King, will receive glory from the Son. Let me say it again. If you ask for anything in my name, I will do it.
Så Jesus sier I Johannes 14, 12-14, at sånn jeg sier, hver den som tror på meg, skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn dem. Og så fortsetter han med å si at når dere ber meg om noe I mitt navn, da vil jeg gjøre det sånn at Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen.
If you believe in Jesus, who do you believe in?
Hvis du tror på Jesus, hvem tror du på?
Jesus said, whoever believes in me will be able to do the things that I've been doing.
Hver den, sier Jesus, som tror på meg skal kunne gjøre de tingene jeg gjør.
But it begins with, who do you believe Jesus to be?
Men det begynner med, hvem tror du Jesus
If you believe in him, you will be able to do the things that he's been doing.
For hvis du tror på han, da skal du kunne gjøre de samme tingene som han gjorde.
But it begins with you first looking at the blueprint.
Men det begynner med at du først ser på blåkopien.
Seeing God with us.
Ser Gud med oss.
Seeing the pattern son.
Ser den sønn som mønsteret.
And saying that's who I'm meant to be like.
Og så sier du, det sånn jeg ment å skulle være.
Matthew 18, verse 17 to 20 says this.
Matthäus
18 to 20. It says this. Truly I say to you, whatever you bind on the earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on the earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they ask for, it shall be done for them by my Father who is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst.
Sånn jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn skal de få det av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.
Yeah. I believe in Jesus.
Jeg tror på Jesus.
I believe Jesus is God made flesh.
Jeg tror at Jesus Gud som menneske.
I believe that he is the king of all creation.
At han konge over hele skaperverket.
I believe that he is the Alpha and he is the Omega.
At han Alfa og Omega.
And I believe that when a need arises, I have a pattern that I can look to.
Og at når et behov kommer, så har jeg et mønster som jeg kan se på.
I have a blueprint person that I can look at.
En blåkopi person som jeg kan se
and
på.
I can see a citizen just like me.
Jeg kan se en borger akkurat som meg.
Who exercised his rights and his privileges in the earth.
Som brukte sine retter og privilegier på jorden.
So that I can do the same thing too.
Sånn at jeg kan gjøre det samme.
And so can you.
Og det kan du også.
But who do you see?
Men hvem ser du?
When I look at the scriptures,
når jeg ser på skriften,
when I read his words,
når jeg leser hans ord,
I believe them.
Så tror jeg dem.
I trust in his plan
jeg
for transformation.
På hans plan.
I want to be changed into his likeness.
Jeg ønsker å bli forvandlet til å bli lik han.
Am I the exact likeness of Christ? I have the beard. Am I the exact likeness of him now?
Jeg I hans lignelse nå, jeg har skjegg.
All I have is my beard.
Alt jeg har skjegget.
But I'm not like him yet.
Men jeg ikke lik ham enda.
Yeah. But I trust.
Men jeg stoler.
And I'm attaining for.
Og jeg jager etter.
And I'm pressing forward towards it.
Jeg jager etter.
Because I know it's possible.
Fordi jeg vet det mulig.
It's possible for you to become just like him.
Det mulig for deg å bli slik som han.
It's possible for you to see and do the things that he did.
Mulig for deg å se og gjøre de tingene som han gjorde.
Because he's the blueprint.
Fordi at han blåkopien.
He's the pattern.
Han mønsteret.
He's the citizen.
Han borgeren.
And if you've come to him, he's welcomed you into his kingdom.
Og hvis du kommet til han, så han ønsket deg velkommen
inn I sitt
rike.
And given you the same rights and privileges as well.
Og gitt deg de samme rettigheter og privilegier og. Amen.
Amen. It's true.
Det sant.
When I read the scripture,
når jeg leser skriften,
I don't see a gentle Jesus, meek and mild.
Så ser jeg ikke en saktmodig og mild og myk Jesus.
I see somebody who's strong.
Jeg ser en som sterk.
I see somebody who's an overcomer.
Jeg ser en som en seierherre.
I see someone who's willing to face everything head on and overcome it.
Jeg ser en som villig til å møte alle ting rett på og seire over det.
When I see Jesus, I see somebody who is victorious in everything that he did.
Når jeg ser på Jesus, så ser jeg en som seiret I alle ting han gjorde.
From the day he was born, he was in a fight.
Fra den dagen han ble født, var han I en kamp.
As soon as he came into the work, darkness tried to kill him.
Så snart han kom inn I verden, prøvde mørket å drepe han.
As a baby, he was protected by his family.
Som baby blir han beskyttet av familien.
But all the way through his life, time and time and time again, you see this enemy coming and coming and coming to try and destroy him.
Men gjennom livet igjen og igjen og igjen, så ser du at fienden kommer for å prøve å ødelegge han.
Constantly darkness coming at him.
Konstant var det mørket som kommer mot han.
But he was always overcoming.
Men han seiret alltid.
Can I tell you this?
Kan jeg få dele dette?
Being a Christian is not easy.
Å være en kristen ikke enkelt.
Yeah?
Okay?
Being a Christian is not happy days.
Det ikke bare lette dager.
It's not easy.
Det ikke enkelt.
In the Old Testament, you don't read much about demons and the devil.
I det gamle testamentet så leser du ikke mye om djevelen og om demoner.
But as soon as Jesus came on the scene, you see him exposing the works of darkness.
Men med en gang Jesus kommer på banen, så ser du at han eksponerer mørkets gjerninger.
Jesus said that he is the light of the world.
Jesus sier at han verdens lys.
And when a light comes on, it exposes everything that's hidden in darkness.
Og når et lys kommer på, så eksponerer det alt som I mørket.
And when everything's exposed, it can be overcome.
Og når ting blir eksponert, så kan det også bli seiret over.
About a year ago, my son woke up in the middle of the night.
For omlag et år siden så våknet sønnen min midt på natten.
And he called out to me, Daddy, Daddy.
Og han roper, Pappa, Pappa.
And I jumped out of bed.
Jeg hopper ut av sengen.
The hero.
Helten.
And I went down the dark corridor.
Jeg gikk ned den mørke gangen.
And I went into the dark bedroom.
Jeg gikk inn på det mørke soverommet.
And as soon as I walked into the bedroom,
og med en gang jeg kom inn på soverommet,
this monster came out and bit me on the foot.
Så kom det et monster der og bet meg I foten.
Oh, its fangs went straight into my foot.
Tennene gikk rett inn I foten.
And my son was shouting, Daddy, Daddy.
Og sønnen min sier, Pappa, Pappa.
And I was in pain. Ah, what is this? What is this?
Jeg hadde smerte. Jeg sier, oh, hva det? Hva det?
And I reached for the wall. And I found the switch.
Jeg finner lysbryteren.
And I switched the light on.
Og skru lyset på.
And this beast that had me
was
suddenly exposed for what it really is.
Det plutselig eksponert for hva det var.
A piece of Lego.
En Lego-bit.
If you have not got children yet,
om du ikke har barn enda,
clear pieces of Lego are death traps in the house.
Sånne Lego-biter, det dødsfeller I huset.
Light, though. When the light comes on,
lyset kommer på,
it exposes everything that's hidden in darkness.
Eksponerer det alt som skjult I mørket.
And when you can see what's in the dark,
og når du ser det som I mørket,
you can overcome it.
Så kan du seire over det.
Jesus is the light of the world.
Jesus er verdens lys.
But he says this of his citizens too. He says this of you and me. He says this of us.
Men han sier dette om sine medborgere, om deg og meg, om oss.
He says you're the light of the world too.
Han sier dere også er verdens lys.
Matthew 5, chapter 4 says this. Jesus said,
And
you, beloved, are the light of the world.
Og dere, elskede, verdens lys.
A city built on a hilltop cannot be hidden.
En by som bygd på en fjelltopp kan ikke skjules.
Similarly, it would be silly to light a lamp and then hide it under a bowl.
På samme måte det ville være tåpelig å tenne en lampe og skjule den under en bøtte.
When someone lights a lamp, she puts it on a table or a desk or a chair and the light illuminates the entire house.
Når noen tenner et lys og setter de det I en stake på bordet sånn at det lyser I hele huset.
You are like that light illuminating.
Du som det lyset som stråler og lyser opp.
So let your light shine everywhere.
Så la lyset ditt skinne overalt.
Let your light shine to illuminate the whole of creation.
La lyset ditt skinne for å lyse opp hele skaperverket.
So that men and women everywhere can see what is good.
Sånn at menn og kvinner alle plasser kan se det som godt, hva som
Let them see creation in all its fullest.
La dem se skaperverket I sin fylde.
Let creation see your devotion to me.
La skaperverket se deres overgivelse til meg.
So that they may turn and praise the Father in heaven because of it.
Sånn at de kan vende seg til Faderen I himmel og prise ham for det.
I've not got long to go.
Vi har ikke lenge igjen nå.
Jesus makes his mission absolutely clear.
Jesus gjør sitt oppdrag veldig klart.
We are to be like him in the world.
Vi skal være som han.
We are to be the light that exposes what's hidden in darkness.
Vi skal være som et lys som avslører det som skjult I mørket.
Yeah, we're to overcome what's in the darkness and we're to live victorious lives. We're to be co-heirs with him in the earth.
Vi skal avsløre hva som mørket, og vi skal seire over det, og vi skal være medarvinger med han.
As kingdom citizens, we shouldn't be restricted by walls.
Som Guds rike borgere skulle vi ikke være begrenset av vegger.
Church is important.
Menigheten viktig.
But we're called to advance the kingdom.
Men vi kalt til å utvide riket.
Yeah, we're called to advance the kingdom into every area of life. That means where you are working is really important because that's where the light of the kingdom needs to come.
Og derfor plassen du jobber på veldig viktig for det der lyset fra Guds rike skal komme.
When you're at school, that's where the light of the kingdom has come. Even if you're retired and you just go out into your streets, that's where the light of the kingdom needs
Når du
to come.
Skolen, det også viktig, for der skal Guds rike lyse komme. Hvis du pensjonert, så det også viktig. Du kan bringe Guds rike lys der.
Jesus hung around with tax collectors and prostitutes and all kinds of bad-looking people.
Jesus hang sammen med skattekrever og prostituert og alle slags folk som ikke var regnet for å være bra.
But he never let his environment dictate to him or change his mission.
Men han lot aldri de folkene han var sammen med påvirke seg eller oppdraget han hadde.
He was just there to shine the good news of the kingdom.
Han var der for å stråle ut de gode nyhetene fra riket.
He was there to let everybody know the kingdom of God is at hand.
Han var der for å la alle få vite at Guds rike har kommet nær.
There's room for you in the kingdom of God.
Det rom for deg I Guds rike.
There's room for absolutely everybody in the kingdom of God.
Det rom for absolutt alle I Guds rike.
Everybody can come into the kingdom of God. Everybody has access to the kingdom of God. You don't have to look like me. We don't produce cookie cutter Christianity. Everybody can come in to the kingdom of God.
Og det plass for det rom for alle I Guds rike. Vi skaper ikke kopier, men det rom for plass for alle.
That's what Jesus did.
Det det Jesus gjorde.
And that's what we're to do as
og det,
well.
Det vi også kalt til å gjøre.
We're to go and tell the whole world that they are acceptable to God.
Og vi kalt til å gå og fortelle hele verden at de Gud godtar de, Gud tar imot de.
You are acceptable to God just the way that you are.
Gud tar imot deg akkurat sånn som du
Just come and follow him.
Bare kom og følg han.
Jesus also didn't let his environment dictate his kingdom response
Jesus,
to what he faced.
Jesus lot ikke omstendighetene diktere hvilken respons han ga.
What came in front of him was what the kingdom needed to shine on in that moment.
Det som kom framfor han, det var det Guds rike måtte belyse I det øyeblikket.
He healed the sick. Why?
Han helbredet de syke. Hvorfor?
Because that's what the kingdom of God is all about.
For det det Guds rike handler om.
There's no sickness in the kingdom of heaven.
Ingen sykdom I Guds rike.
And so when he was faced with sickness, he changed that.
Sånn at når han møtte sykdom, så forandret han det.
He cast out demons. Why?
Han kastet ut demoner. Hvorfor?
Because there's no darkness in the kingdom of God.
Fordi det ikke finnes mørke I Guds rike.
And so when he was faced with that, he got rid of it.
Sånn at når han møtte det, så kvittet han seg med det.
He raised the dead. Why?
Han reiste opp de døde.
Because
Hvorfor?
There's no death in the kingdom of God.
Fordi det ikke finnes død I Guds rike.
So when he saw it, he changed it.
Sånn at når han så det, så forandret han det.
He multiplied food when he needed to. Why?
Han multipliserte mat når han hadde behov for det.
Because in the kingdom of God, everybody has everything that they need.
Fordi at I Guds rike har alle alt de trenger.
Jesus did all of these things when he was the only one of his kind on this planet.
Jesus gjorde alle disse tingene når han var den eneste av sitt slag på jorden.
That tells me something that is of vital importance
on
the kingdom of God. And I'm going to wrap up on this.
Og derfor teller meg noe som av vital betydning angående Guds rike. Vi skal avslutte med dette.
Put it on your phone. Tattoo it on your arm.
Du kan skrive det ned. Skriv det inn på mobilen. Tatovere det på armen din.
The most important thing that he demonstrated as a citizen of the kingdom of God.
Det viktigste han demonstrerte som en borger av Guds rike.
Is this.
Dette.
He was brave.
Han var modig.
He was brave.
Han var modig.
When I was a kid, my parents used to make me go to church.
Når jeg var barn, så fikk foreldrene mine meg til å gå.
And I'd have to go to Sunday school, and they would try and make us learn memory verses.
Og de prøvde å hjelpe oss til å huske bibelvers utenat.
And I wasn't interested in any of that.
Jeg var ikke interessert I noe av det.
But there was one Bible verse. It came to me while I was on the stage last night. The only Bible verse that I ever learned in Sunday school.
Men jeg husker I går når jeg var på scenen, så kom det til meg. Det eneste bibelverset jeg lærte på søndagsskolen.
Be bold and courageous.
Vær modig og djerv.
Do not be afraid or terrified.
Vær ikke skremt eller redd.
For the Lord your God is with you.
For Herren din Gud med deg.
And he'll never leave you and he'll never let you down.
Han vil aldri forlate deg, aldri svikte deg.
Be bold and courageous.
Vær djerv og frimodig.
Jesus embodied that message.
Jesus legemliggjorde det budskapet.
He embodied that in his bravery.
Han legemlig gjorde det I måten han var modig på.
He was brave when he saw Satan and cast him down.
Han var modig når han møtte Satan og kastet han ned.
Jesus was brave when he laid his hands on sick people and they were made well.
Jesus var modig når han la hendene sine på de syke og de ble friske.
Jesus was brave when he commanded spirits to come out of people.
Jesus var modig når han befalte ånder å komme ut av folk.
Jesus was brave when he raised the dead.
Jesus var modig når han reiste opp de døde.
He was brave when he fed 5,000.
Han var modig når han
ga mat til 5,000. He was brave when he walked on water.
Modig når han gikk på
vannet. He was brave when he calmed the storm.
Modig når han stillet stormen.
He was brave when he was arrested.
Modig når han ble
arrestert. He was brave when he went on trial. He was brave when they beat him and he didn't respond.
When
he was beaten.
Modig når han ble slått og ikke
he was brave when he was nailed to the cross.
Modig når han ble naglet til korset.
He was brave when they hung him up there.
Han var modig når de hang ham opp der.
He was brave when he forgave them for they know not what they've done.
Han var modig når han tilga dem fordi de ikke visste hva de gjorde.
And he was brave when he gave up his life for you.
Og han var modig når han ga opp sitt liv for deg.
Believing that God is with you no matter what you face.
Det å tro at Gud med deg uansett hva du møter.
Being bold
og være
with what you believe regardless of what society says.
I forhold til hva du tror uansett hva samfunnet rundt deg sier.
Getting out there into the world and showing it that you're of a different kingdom.
Det å være der I verden og vise at du tilhører et annet rike.
That's brave.
Det å være modig.
That's the challenge to the church today.
Og det utfordringen for Guds menighet
We've got to be brave.
Vi må være modige.
We've got to stand up to society.
Vi må reise oss
so that
I samfunnet.
They can see a different kingdom.
Og la dem få se et annet rike.
Instead of letting the world dictate our culture.
I stedet for å la verden diktere vår kultur.
Kingdom citizens are brave by changing the culture of the world in which they're in.
Så Guds rike borgere modige og forandrer kulturen I den verden de lever I.
Kingdom citizens believe the word of God more than what they see with their own eyes.
Guds rike borgere tror Guds ord mer enn de ser med sine øyne.
The world is longing to see Jesus appear.
Verden lengter etter å se Jesus.
And when he came with signs and wonders.
Når han kom, kom han med tegn og under.
He didn't come with signs and wonders just because he'd gone to see the latest preacher.
Han kom ikke med tegn under, bare sånn at de skulle gå for å se den liksom, siste forkynneren.
He used signs and wonders to advance his kingdom in the earth now.
Han brukte tegn under, sånn at han skulle få utvide sitt rike I verden.
And he did all of that without fear.
Og alt det gjorde han uten frykt.
He exercised true bravery. There's no place in the kingdom for a chocolate soldier.
Han viste sant mot. Det finnes ingen plass I Guds rike for en sjokoladesoldat.
When the heat of battle comes, you're not to melt away.
Når kampens hete kommer, så smelter du ikke.
Jesus was brave when he was the only one in the world.
Jesus var modig når han var den eneste I verden.
But when he rose from the dead,
Men når han ble reist fra de døde,
he made it plain for every person, all of creation, to hear.
Så gjorde han det klart for alle, for enhver skapning.
And he's made this charge to you and to me, and he says this.
Og han har gitt den utfordringen til deg og meg og sier.
All authority in heaven and on earth has now been given to him because of his bravery.
All autoritet I himmel og på jorden er gitt til han på grunn av hans.
Now he releases you as his citizens into the earth.
Og nå forløser han deg og meg som sine medborgere ut I verden.
And he says this, go.
Han sier, gå.
Go into the world and share the good news of the kingdom with all creation.
Gå ut I all verden og del de gode nyheterne om Guds rike.
And anybody who believes this and is baptized will be saved.
Og hver den som tror budskapet og blir døpt skal bli frelst.
And anybody who doesn't believe it will be condemned.
Og hver den som ikke tror skal bli fordømt.
And these signs will follow them that believe.
Og disse tegn skal følge dem som tror.
In my name they'll cast out demons.
I mitt navn skal de kaste ut demoner.
They'll speak in new tongues.
De skal tale nye tunger.
They'll pick up serpents. They can drink poison without it harming them. And they will lay their hands on the sick, and that person will recover.
Og de skal legge hendene på de syke, og den personen skal bli frisk.
After that,
og etter det,
the Lord Jesus had charged his disciples in his way, and he was taken up into heaven.
Etter at han hadde gitt denne befalingen til disiplene, ble han tatt opp til himmelen.
And you know what?
Og vet du hva?
What he said then,
det han sa da,
continued to happen then.
Fortsetter å skje.
And what he said then,
det han sa da,
continues to happen today.
Fortsetter å skje I dag.
Jesus is the pattern.
Jesus er mønsteret.
You have changed your citizenship.
Du har fått nytt borgerskap.
Hands up if you're Norwegian.
Opp med hånden om du norsk.
Put your other hand up if you are dual citizen.
Opp med hånden om du har dobbelt statsborgerskap.
The kingdom of heaven.
Himmelriket
is your true identity.
Er din sanne identitet.
It's my identity and it's
min
your
identitet
identity.
Og din identitet.
But you've got to be brave.
Men du må være modig.
God is calling you to be brave.
Gud kaller deg til å være djerv.
So tonight when we pray for the sick,
så I kveld når vi ber for syke,
it's not Timmy time or Arne time.
Så er det ikke Timmy tid eller Arne tid.
It's your time.
Det er din tid.
It's through your hands that God wants to heal the sick.
Gjennom dine hender at Gud ønsker å helbrede de
syke. It's through your hands that he wants to release the captives.
Gjennom dine hender at han ønsker å sette fanger I frihet.
In the same way that it's through your words that he wants you to speak the language to the world.
Gjennom dine ord at han ønsker at du skal tale et budskap til verden.
Reaching out is all about your identity in the kingdom of God.
Og det å nå ut handler om din identitet I Guds rike.
We're going to close there. Tomorrow we're going to come back and see the work of the Holy Spirit in your life. In signs and wonders as well. So, Father, just bless every person here about their day.
Så far velsign alle som her resten av dagen.
For those that are in sickness in their body, Father, right now, just begin to presence yourself in their mind and into their body.
Så far de som opplever sykdom, bare begynn å komme litt nærvær I deres sinn og I deres kropp.
As they speak to you this afternoon, Father, give them a confident assurance that your kingdom will come into their situation.
Og I ettermiddag, eller resten av dagen, for å gi dem trygghet om at ditt rike skal komme inn I deres situasjon.
That they will know health
at de skal kjenne helse.
And restoration in your mighty name.
Og gjenreisning I ditt mektige navn.
Amen. Amen. Amen.